African princess.
Zedwap.com.
Osiamboka. Taboro King. Le Pharaon. Papa Rapa.
Allez, dance. Enjoy.
La sweet coco. Penzi kidani nitunzi. Na kesha popo. Kulinda vidanga visibie.
Alita chamala.
Deka mwali. Deke zemie. Wahalali, chenda chema mie. Wani changanya, changanya, changanya. Wani kosharo, changanya. Wani kosharo, wani changanya, changanya, changanya. Wani kosharo, changanya.
Usidi moto kuzima waza kunishasha.
Ndotiki moto waza liko bela bele.
Changanya, she get crazy.
Did you still hey. Like?
Changanya, changanya, nasuli.
Sheria bomaka koleka mundoki.
Abena show.
Sheria bomaka koleka mundoki.
Kama mvua ma.
Sheria bomaka koleka terroriste. Zero ke wapi? Gana zalia we. Zero ke wapi? Gana zalia we.
Zedwap.com.